kule besithi ndiyabonisa
ngokule way mna ndiyababonisa
ibiliphupha ndaqala namaji
kanti bikhule bizithandela umusic
ngokusibona seyicula etv
ethangelala engomeni yonwabile
asuka sophitshwa kwedingi
yabulela ilali
usemagqabeni isemagqabeni phezulu emajukujukweni nokumbilo yamitshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane bendikhwela iqonga bandiqhwabela izandla bekunzima ndimane ngokhala ngabuza negriza bendilala nesinqala ngabuza amajita kungoku ndaqala bazaxelela uhlusa kungoku inqwala inatala ndiphushe ungacingi ndaqala setheni becinga nimbathi kodwa kunani mna ndithandaza uba jonga nangoku iyaphakama ilali jonga nangoku iyaphakama ilali khule emakhaya sishoda ngezibane babudeda ubumnyama kuvela ukukhanya baphumelele somandla nabanye unobubele uthixo unothanda khule besithi ndiyabonisa
ngokule way mna ndiyababonisa
ibiliphupha ndaqala namaji
kanti bikhule bizithandela umusic
ngokusibona seyicula etv
ethangelala engomeni yonwabile
asuka sophitshwa kwedingi yabulela ilali isemagqabeni phezulu emajukujukweni impilo yamitshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane bendikhwela iqonga bandiqhwabela izandla ndisemagqabeni phezulu emajukujukweni nokwimpilo yamitshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane bendikhwela iqonga bandiqhwabela izandla ingingqi yam iyasiqenya ngam isinqi sam sibetha nyani maqobo akazane lali xandikhona abazintyatyam xacuba ifikile ityana akungoku ngabuza amatyana futa flashes yandithande zakwam ewuxolo luzisu lonwabo noba khonto kodwa kuyonwabo njengokholo lundenze ndalapha futa flash pandikash isestudio ndiziphele lincasi nezakwam uzindiphethe lincasi emva kwam liqela labanye qulabhuti izophela lindlalo akusekude kangako emakhaya anokwazi ubuya ngqina sikhwama noko kumele ubuye uphethe inyama bazovuya bamamkela unyana inkquthela inkxaleko zivubeka magunyakagogo azenza zithomalayo khule besithi ndiyabonisa
ngokule way mna ndiyababonisa
ibiliphupha ndaqala namaji
kanti bikhule bizithandela umusic
ngokusibona seyicula etv
ethangelala engomeni yonwabile
asuka sophitshwa kwedingi yabulela ilali isemagqabeni phezulu emajukujukweni nakwimpilo yamitshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane bendikhwela iqonga bandiqhwabela izandla ndisemagqabeni phezulu emajukujukweni nakwimpilo yamitshintshi mna ngatshintshi nangoku ndizithobile nabimeko engathini thandaza uthixo mna kwaye ndimthembile ngokulava ndibulela usomane bendikhwela iqonga bandiqhwabela izandla.